bwamino kano kayimba kabachala. Bwamino, it's the beauty and the beast. It's the beauty and the beast. Kano kayimba kabachala. It's the beauty and the beast. Amaso kukwe ingalo kukwe moloko so kukwe amadu kukwe obulungi musango okuba omulungi musango bambi te wayagala mukama ye yabikuwa oitama kuwalana ebisajja byonna bibeera bikuyita kirabika wasiramuke ofuke hajati webike fesi tokanga ebina nene hips nene icyo kibaruma tokanga ebina nene hips nene icyo kibaruma amaso kukwe ingalo kukwe moloko so kukwe amadu kukwe Mulungi musango, okuba omulungi musango. Bambi te wayagala, mukama ye yabikuwa. Musajja wo ye nalikirira, olw'abasajja abanja bakutawanya. Obufumbo bwo gwe busanawo, olw'amasimu agakufubirwa ekiro. Kyokka nga bayina ettima, bayina ennuku, tebakwagaliza. Chokanga baine tima, baine nugu, balifa we batyo. Amaso kukwe, engalo kukwe, moloko so kukwe, amadu kukwe. Obulungi musango, okuba omulungi musango, bambi te wayagala, mukama ye yabikuwa. Isaya bamuwala na Shiba bamuwala na Tali bamuwala na Spicy bamuwala na Fifi bamuwala na Nawe bakuwala na Mbanda wo bamuwala na Ne mama wo na ye bamuwala na Buliomu bamuwala na Olobulungi bo waza musango Amaso kukwe Engalo kukwe Moloko kukwe Amadu kukwe Obulungi musango Okuba omulungi musango Bambi te wayagala Mukama ye yabikuwa Amaso kukwe Engalo kukwe Moloko kukwe Amadu kukwe Mulungi musango okuba omulungi musango bambi te wayagala mukama ye yabikuwa